o en nene.
Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa. Usionekane mshamba sana. Ukapitwa na tukaja chana. Atutofika tukisha zozana. Peace and love ndo vinabamba mama. Kwa mapenzi mini addict. Nisiwe mnafik. Nimenyoshe mkono kama traffic. Na scroll kama staki. Malaiki na gawa sina so wana afik. Unavyo tap kama kiki. Rock kama tiki. Atau kama tiki. Unavyo tap kama kiki. Chapu na speedy. Utam kama pipi. Nimechoka kuwa idol. Nisha post. Soma yo caption kama bible. Location na ma iPhone. Waite na wenzako mleubuyu soki hapo. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione swalama za kupa. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione swalama za kupa. Charge iko full. Data iko juu. Nataka nkujue. Ni check ya ta DM. Usijali we dada nsumbue. Leo niko live na rusha hizi vibe. Popote mzuka unapata. Ruksa kufuata. Gusa tukote hakuna matata. Hashtag inafuate nkiongea. J-Mo atansaidia kushare. Mrembo unanipate ukikea. Double tap tu wacha stories za wambea. Unanipa connection. Nimecheki kwa profile nimekuta collection. My picture vacations. Na kusema ule ukweli. I've been so patient. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Double tap, double tap. Nataka nione hizo alama za kupa.
Yeah, yeah, yeah.